Banengi abaculi bezibapha abaphuma ekhaya baye eMzansi bezama ukuthuthukisa kwezomculo. Omunye wabo umfana kaMoyo.
Igama lami lokuzalwa nguSindiso Moyo, kuthi ke le stage uJC. Mina ngakhulela eFlabusi, ngafunda MCT, ngasengithi nje ukuyaphetheya, ngiqhubeka ngesifundo. Ngikho lapho ngaqala khona ukwenza into zami zomculo, zemusic. Ifamily khona phana. MCT nje emagcekeni empasikwe.
UJC sele sikhathi kwezomculo polo na igama elithi JC livela ngapha.
Mina ukucula ngaqala ngo-2008 ngiqala nje ukubhala ingoma. Kodwa ngaqala ukuhlabela singakuthi ku-professional ngo-2014. Ngiqalisa ukukhipha my first studio album ngo-2014. Igama elithi JC ligama elasuka from Jungle Cat. Kuyukuthi angithi kulawo manguyi abekhaya kusubala lawo zegangeni phela. Umculo wami uyimixture of different
genres. The boy James Bibizima, sometimes I know you feeling it. DJ Dino, Yakin Namtan, James, that's up to begin. Follow on the Kupu Izo, looks that so.
Ofana kaMoyo uthi la njengabaculi abaningi wangena kwezomculo ethuluka ezehlakalo ezenzakala empilweni.
Kwathi ekushoneni kwamama ikho lapho ngaqala khona ukubhala umculo, ngase ngithula sengilomngani ephepheni, into eyangi-inspirayo ukuthi ngenze umusic. Ngasebenza kakhulu la ma-companies nje Ambitious Entertainment, asebenza labo Madlela, ubaba Madlela uSikhobokhobo, asebenza labo They Call Me. Manje nje amaningi ama-artist nje aseMzansi.
UJC uyatholakala kumakhasi ozilibazisa awe-social media ngegama lakhe akulitho uchiye lelizwi kubalaleli.
UJC Rap Edit. JAYCWE Rap Edit. Imessage yokugcina engayisho nje kubalaleli ukuthi ungadivaphi iphupho lakho mangabe unesifiso sokucula noma unesifiso soku-actor noma unesifiso nje esiye esingasuka sibe ngani sinzima because of i-background lapho uphuma khona. Njalo ngiyabonga ngithi bangangena la ku-YouTube bedinga umculo uyatholakala ku-YouTube.
UJC uthandwa ngontanga abaningi njalo umculo wakhe usungenile okuzwayo kwele-South Africa. Nguye besilayo uhlelo Woza Woza Friday. Vela zonto mnandi kini lonke igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
All right, let's start.